ciidimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA aynu ku bilownay xubayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay talaabadii ay dawladda Mareykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iran Qasim Suleimani Mike Pompeo oo goor dhaweeyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iran aanay dili doonin dad Mareykanka isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arintaasi warbixintan waxay noo soo koobaya Harun Macruuf oo studiyaha nalagu weheliya
mahadsanid Sahra Ciidle shisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa sii kordhaysa kadib dilkii habeenimadii Jimcaha taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qasim Suleimani kadib markii qaar ka mid ah hoggaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Mareykanka ay ku tilmaameen dilka Suleimani inuu ahaa mid aan waxba ka tarayn nabadda gobolka ayaa xogiyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay
The right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a entirely legal appropriate
waxa uu yiri go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah waana asiibnay shaqo fiican ayay qabteen hay'adihii dawladda madaxweynuhuna waxa uu qaatay ayuu yiri go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeena iyo sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaq gurracan ee dalka Iran wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qasim Suleimani uu socday dalka Iraq hawlo diblomaasiyadeed awgeed qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo waxana uu sheegay inaysan waxba ka jirin
We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the first order, and most of what you suggest.
Waxa uu yiri waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo kaliya inaynaan la soconin taariikhdiisa. Waxaan sidoo kale aan ognahay, ayuu yiri, in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iran ay ka dambeysay, ayuu yiri, mana aha wax cusub beentaasi oo kale hore waan u maqlay, ayuu yiri Mike Pompeo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadalla uu siiyey warbaahinta dalkan Mareykanka waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iran taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga ah waxa uu yiri meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado dadaal kasta oo la sameeyo waxa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga ah waxaan arkay buu yidhi mashruucan waana ka shaqeeyay kalsooni ayaana ku qabaa inay taasi dhici doonto Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay cashar ku qaadato jawaabta uu Mareykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Mareykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Iraq waxaana uga digay Iran inay bartilmaameysato muwaadin Mareykanka
mahadsanid Harun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo goor dhaweeyto magaalada Washington ku qabtay xogiyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo halkaad nagala socotaana waa CEO Washington